ngihambi dluda kamntanami ehambeni kahlushekwa ungakali mawulala ngesinkwa wehlise ngamanzi uvuka untwayise ungasuzo yaphi empilweni mangahlangani lutho ithi ngihambi dluda kamntanami ehambeni kahlushekwa Namazi, owakhuluma kimi. Namandla sahlaba. Lawa ngamazo wakhuluma kimi mama. Sangibethe ukubhalela umatric iphela unyaka. Bathi mntanami uzophuma uye ngaphandle. Zobe ngasekho mina sekufanele uphande. Sekumele uzazi ukuthi ubani phakathi kwabantu ongabazi. Bathanda bahloniphe ulindele nabangakuthandi. Awazi isisu somama. Asingakanani ubonge lokho yomthombi dluda kamntanami. Ehambeni kahlushekwa ungakali mawulala ngesinkwa wehlise ngamanzi. Untwayise ungasuzo yaphi empilweni mangahlangani lutho ithi ngihambi dluda kamntanami ehambeni kahlushekwa amazwi owakhuluma kimi namandla sahlaba awutholi khona impila ikululala ngaphandle yafiwa nawufele khona uthola uhlule kuzamile impila ifuna umuntu onenkani ukhumbule why uqalile ukhohlo komhlaba kuzokuphazamisa ubheke phambili lapho uyakhona ithi ngihambi dluda kamntanami Ehambeni kahlushekwa ungakali mawulala ngesinkwa wehlise ngamanzi ulale uvuka untwayise ungasuzo yaphi